man, stack it.
Ushanivisha viatu hadi mikononi, lavu mpaka jikoni, style ya wavu kitoa kuku kikangoni, ushapu mpaka sioni, wango bavu moyoni, uliende pusha na tabu zote za kinondoni.
Na kuita njoo, my baby baby, ushanifunga tena isi yongo madro, my baby baby, ubachela sitaki, kuku wangu nini manati, sicheze ibahati. Minafunga penati. She got a boom boom, sioni. Ndeke mjanja kana satunduni. Yani vum vum, kibindoni. Siku muye kani kabashingoni. Mapenzi unaniwezaga sana, sana. Nikipenda sipenda gitena, tena, tena. Kwa koma danga yana dema, dema, dema. Na kuvisha pete chana chema, chema, chema.
Minapenda vi no, 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 no. Vi no, 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 no. Basi nipe vi no, 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 no. Vi no, 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 no. Minapenda vi no, 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 no. Vi no, 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 no. Basi nipe vi no, 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 no. Vi no, 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 no. Uzema kweli na kupenda he. Na vile miaka inakwenda
ha, wachawi wazimie data na haya ishie hapa. Na wale vivuruge mouse wapatie papa. Nataka watie chata, achambulie kapa. Vyote nipemie nisindikizie baba. Na nikikuzi sorry malize kifamilia. Na sura ya doll nisochoka kuyangalia. Wanipandisha mall kilo napo nikumbatia. Chumbani magol adilefa na nashatia.
Mapenzi unaniwezaga sana, sana. Nikipenda sipendagi tena, tena, tena. Kwa koma danga yana dema, dema, dema. Na kuvisha pete chanda chema, chema, chema.
Minapenda vi no, 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 no. Vi no, 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 no. Basi nipe vi no, 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 no. Vi no, 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 no. Minapenda vi no, 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 no. Vi no, 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 no. Basi nipe vi no, 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 no. Vi no, 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 no. Uzema kweli na kupenda he. Na vile miaka inakwenda ye.
Na nikikuzi sorry. Una sura ya doli. Wanipandisha moli. Chumbani magoli. Take over the game.